Amen.
Hakuna mwingine kama wewe Bwana Yesu.
Give me why. Give me. Give me yes. Another you. Walk me up. Yes.
Baba Yesu, we only Baba Yesu, we only Baba Kweli, anaweza Kweli, yeye ni Baba.